Daniel 11 verse 1. Mina ke ngonyaka oqala ka Dariyu ummete ngema kumqinisa kuba abe namandla. Verse 2. Kalokhu ngiyakutshela iqiniso. Bheka kuseza kuvela amakhosi amathathu ePeresia, esine iyakunotha kunawonke, isiqinile ngengcebo yayo iyakuvusa bonke ukulwa nombuso waseJavan. Verse 3. Kuyakuvela inkosi enamandla yakubusa ukubusa okukhulu, iyenze njengentando yayo. Verse 4. Iyakwanela ukuvela nje umbuso wayo, uyakufohloza wahlukaniswa emoyeni yomini ezulu, ungabi ngowenzalo yayo, ungabi njengasebuseni kwayo eyabusa ngakho, ngoba umbuso wayo uyakusishulwa ube ngowabanye ngaphandle kwalaba. Verse 5. Nkosi yaseningizimu iyakuba namandla, kanjalo esinye sezikhulu zayo, yebo sibe namandla kunayo, sibuse nokubusa kwaso kuyakuba ngokubusa okukhulu. Verse 6. Ngasekupheleni kweminyaka bayakuhlangana kufika indodakazi yenkosi yaseningizimu enkosini yasenyakatho ukwenza isivumelwane, kepha ayikugcina amandla engalo, naye inkosi ayikuma nengalo yayo, kodwa yakunikelwa nabayilethayo nowayizalayo nowayisizayo ngalezo sikhathi. Verse 7. Kepha ehlumeleni lezimpande zayo kuyakuvela omunye esikhundleni sayo oyakuya empini angene enqabeni yenkosi yasenyakatho amelane nabo ahlule. Verse 8. Nawo uNkulunkulu babo kanye nezithombe zabo ezibunjiweyo nezitsha zabo ezinqanelekayo zesiliva nezegolide uyakukuthumba kuyise eGibhithe ayiyeke inkosi yasenyakatho iminyaka ethile. Verse 9. Kepha yona iyakungena embusweni wenkosi yaseningizimu, kodwa yakubuyela ezweni lakubo. Verse 10. Amadodana ayo ayakuhloma, abuthe isixuku sezimpi eziningi, ziyakufika nokufika zikhukhule zidlule, ziyakubuya zilo kuze kube senqabeni yayo. Verse 11. Inkosi yaseningizimu iyakubaba, iphume ilwe nenkosi yasenyakatho, iyakuveza isixuku esikhulu, isixuku sinikelwe esandleni sayo. Verse 12. Kepha isixuku sesisusiwe, inhliziyo yayo iyakuziphakamisa iwise phansi izinkulungwane engamashumi amaningi, kepha ayikuba namandla. Verse 13. Inkosi yasenyakatho iyakubuya iveze isixuku esikhulu kunesokuqala, ifike nokufika ngasekupheleni kwezikhathi eziyiminyaka nempi enkulu nempahla eningi. Verse 14. Ngalezo sikhathi abaningi bayakuyisukela inkosi yaseningizimu, nabaphangi babantu bakho bayawuziphakamisa ukuqinisa umbono, kepha baya kuwa. Verse 15. Iyakufika inkosi yasenyakatho inqwabele iduli, ithathe umuzi obuyelweyo, izingazi zaseningizimu aziyukuma, nabantu babakhethiweyo abayukuba namandla okuma. Verse 16. Kepha umsukela uyakwenza njengentando yakhe, akakho yakuma phambi kwakhe, uyakuma ezweni elihle abhubhise ngesandla sakhe. Verse 17. Uyakubhekisa ubuso bakhe ukufika namandla ombuso wakhe wonke kanye nesivumelwane azenze, uyakumnika indodakazi yabesifazane ayonakalise, kepha iyikuma ingabi ngowakhe. Verse 18. Usiyakuphendulela ubuso bakhe eziqhingini athathe eziningi, kepha isikhulu siyakuqeda ihlazo lenziwa nguye, futhi sibuyisele ihlazo lakhe kuye. Verse 19. Usiyakuphendulela ubuso bakhe ezinqabeni zezwe lakubo, kepha uyakukhubeka awe angabe safunyanwa. Verse 20. Bese kuvela esikhundleni sakhe uyakudlulisa umthelisi emhlobisweni wombuso, kepha ngezinsuku ezingcosane uyakubhujiswa kungabi ngolaka nangokulwa kodwa. Verse 21. Sikhundleni sakhe kuyakuvela okudelekileyo abangamnikanga udumo lobukhosi, uyakufika ngesikhathi sokuthula athathe umbuso ngobushelezi. Verse 22. Ngengalo yesifufula bayakukhukhula ebusweni bakhe babhujiswe, yebo nesikhulu sesivumelwano. Verse 23. Emva kokuvumelana naye uyakusebenza inkohliso ngokuba uyakhuphuka abe namandla enesizwe esincane nje. Verse 24. ngesikhathi sokuthula uyakusukela izindawo ezinonileyo zisifunda akwenze okungenziwanga ngoyisa nangoyisa emkhulu. Uyakuhlakaza phakathi kwabo impango nengcungco nempahla aceba amacebo ngezinqaba kube yisikhathi. Verse 25. Uyakuvusela inkosi yaseningizimu amandla akhe nesibindi sakhe ngempe enkulu. Inkosi yaseningizimu ilo kulo okukhulu inempe enkulu enamandla impela. Kepha yikuma ngokuba bayakuceba amacebo ngayo. Verse 26. Abadla ukudla kwayo kumnandi bakuyibhubhisa impi yayo ikhukhulwe. Abaningi bayakuwa phansi begwaziwe. Verse 27. Amakhosi omabili izinhliziyo zawo ziyakuba ngezokwenza okubi. Ayokhuluma amanga esetafuleni linye kepha ayokuphumelela ngokuba kuphela kusezakuba sesikhathini esimisiweyo. Verse 28. Bese ibuyela ezweni lakubo inempahla enkulu. Inhliziyo yayo imelane isivumelane esingcwele isikwenzile yakubuyela ezweni lakubo. Verse 39. Ngesikhathi esinqunyiweyo yakubuya yeningizimu kepha akuyukuba sekugcine njengasekuqaleni. Verse 30. Imikhumbi yasekitimi iyakuyisukela bese idabuka ibuye ithukuthelele isivumelwane esingcwele ifeze iyakubuya inaka bayasishiyile isivumelwane esingcwele. Verse 31. Izimpi ziyakuvela nayo zingcolise indlu engcwele nqaba zisuse umnikelo oshiswa imihla yonke zimise isinengiso esichithayo. Verse 32. Iyakonakalisa ngokuthopha abaphatha kabi isivumelwane kepha abantu abamazi uNkulunkulu wabo bayakuba namandla baphikelele. Verse 33. Abahlaniphileyo babantu bayakuqondisa abaningi kepha bayakuwa ngenkemba nangelangabi nangokuthunjwa nangokuphangwa insuku eziningi. Verse 34. Ekuweni kwabo bayakusizwa ngokusizwa okuncane bese bebambelela kubo abaningi ngokuthopha. Verse 35. Abanye kwabahlaniphileyo bayakuwa ukuba bacwengisiswe bahlanzwe benziwe mhlophe kuze kube sesikhathini sokuphela ngokuba sekuzakuba sesikhathini esimisiweyo. Verse 36. Inkosi yakwenza njengentando yayo isiphakamise isikhulise phezu kwabo bonke onkulunkulu. Ikhuluma okumangalisayo ngonkulunkulu waonkulunkulu ibe nenhlanhla luze luphelele ulaka ngokuba okumisiweyo kuyakwenziwa. Verse 37. Ayikunakekela onkulunkulu bawoyise nofiswa isifazane inganaki nonkulunkulu oyedwa ngokuba iyakuzikhulisa phezu kwabo bonke. Verse 38. Kepha unkulunkulu wezinqaba uyakumdumisa esikhundleni sabo nonkulunkulu ababengamazi oyise uyakumdumisa ngegolide nangesiliva nangamatshe anqabileyo nangokunye okuthandiweyo. Verse 39. Iyakwenze njalo ezinqabeni ezinamandla inonkulunkulu ongawabezizwe omvumayo iyakumandisela udumo imenze ukuba abuse abaningi imahlukanisele izwe libe ngumvuzo wakhe. Verse 40. Ngesikhathi sokuphela inkosi yaseningizimu iyakuqhubukushana nayo inkosi yasenyakatho isiyakuvunguzela yona ngezinqola nangabamahashi nangemkhumbi eminingi ingene emazweni amaningi khukhule idlule. Verse 41. Iyakungena nasezweni elihle namanye amaningi ayakukhubeka. Kepha lana yakophula esandleni sayo o-Idomi noMowabi nemvama yabantwana bakwa-Amoni. Verse 42. Iyakwelulela isandla emazweni nezwe yaseGibhitha liyukubaleka. Verse 43. Iyakubusa phezu kwengcebo yegolide nesiliva naphezu kwakho konke okuthandiweyo kwaseGibhithe amalubi namakushe ayakuba sezinyathelweni zayo. Verse 44. Iyakwethuswa imibiko evela empumalanga nasenyakatho iyakuphuma ngokufutha okukhulu kuchitha nokubhubhisa abaningi. Verse 45. Iyakumisa itende lendlu yayo yonke ubukhosi phakathi kolwandle nentaba enhle engcwele kepha iya nokho ekupheleni kwayo akakho ungayisiza.